subira imeniponza na tokota. Kote kupambana tatu bila yangu penzi tamu tamu wameliokota. Moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda nimefuba hali nishi wenge wivu na konda anipita mbali kama kidege aniacha hoi mimegelege na zala unikana nuna bwege uinauma kama asali shapokonywa masege kaniacha gaoma dege dege ewa mbezi bichi miwa mlandege akumbuki nyuma. Tena sikuthubutu kumfanya jutie kunipenda niliamini milele daima daima kwa kiasi kwa kazumbuku kujapo yangu kitocha limulikia anavyoiweka kando inanuma inanuma yangu akili amechanganya changanya amedanganya hakuna tena siri amechanganya moyo ameugawanya yakumbe lipita kunu
moto, but you drive me crazy, gone. Now I can't get you off my head, can't get you off my head.
Umeniachia kidonda, kidonda. Miwe zako ninakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Kuna tena siri
amechanganya
moyo ameugawanya
yakumbe lipita kunu.